vibe.
You run to me, the motherfucker voice again. You fly back, you know. You go.
Vibe killer.
Leave your beauty face, Mahuba. Nakuganda leo karuba. Nataka nikuchezeshe show. Rumba cheke cha nyumba cho. Tena nilivyo komando. Ujawahi pata before. She bad girl man. Gala gala jo kati. Kwa babuki bada she bad girl man. Gala gala ebu soge kwa chamba. She make me. 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 Nishapaka za putururu, tunalegeza chaga. Una michezo ya kufuru, adina mwaga wachaga. Ya kizungu ya kichina, usijenuna ukani nyima. Unavyotaja langu jina. She bad girl, ben, gala gala njo kati. Kwa babuki bada she bad girl, ben, gala gala. Ebu soge kwa chemba. She make me. She make me. She make me. She make me. She make me.
Vibe killer.